Sina kitambi we mama, nitaweza na six packs wetazama. Wetazama magizani na kona, nataka pona kimya kimya we mama. Nataka pala jasho litoke,
nini mwagike,
paka chini shuka zitote,
litirike,
ikiteleza mairudishe,
fanya isitoke,
onyesho tundu wako we,
maiso kote kote ma.
Love, acha nikupe love, utaitisha love, usilete hizo hizo.
Love,
acha nikupe
love,
utaitisha
love,
usilete hizo.
Kweli umeumbika we mtoto kigogo, si baba iki kwangu mambo madogo. Kitu safi misipendi makombo, nipe, nipe, nipe. Waliopita kwako wote wadogo, kwangu hutojutia ukinipa kimoko. Hizi shughuli mifaya mambo moto, nipe, nipe, nipe.
Nitakupandisha,
nitakupadenda,
ninaridhisha,
ila usijeganda,
usinatepa picha,
kitaniwe agenda, agenda.
Love,
acha nikupe
love,
utaitisha
love,
usilete hizo hizo.
Love,
acha nikupe
love,
utaitisha
love,
usilete hizo hizo.
Oh,